Ay, mpoa linitoka kani mehamia next. Mzinga ililan kani mefungwa ya next. Toka this week, niko late hadi next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next. Next, 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 next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next. Next, 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 next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next.
Kaujujue saini shrap over the rest. Wapame jake jani wansem wantaka best. Sisi ndo kusema south, east, north, west. Naje hizi mtawa se wanyonge ndo wana vex. Acha kutu test, bruski utamu kana dent. Exa nani dex nili mtoka jua kuvent. Bruski yana simp kwa DM aliocha sent. Kwa rap game shrap ndo missing
element. Yo, ay, cheki, una tumbo bigi na una starve, cut the rest. Ay, kwa una dishi nini, aje keja wendo guest. Ay, una dunda east, buti niliamkia west. Ay, dani ya Toyota na ina feel ni kama Lex. Lex, 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 Lex. Mpoali nitoka kani mehamia next. Next, 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 next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next.
Umpoa akot. Nana nipea head. Sijui nimemtwanga wapi nkwanga we see last weekend. Juzi nkwanga trap matoys I got tunazi blend. Weliki fed, sare ku pretend.
Cheki, seze ku drop jingata imepanda. Alipagawa aje vila li checking kolanda. Ufala ni tiktok kusimamisha place ni monishe balance. Na mini kodo kushinda mseme kula mamaster. Mpoa li nitoka kani mehamia next. Mzinga ililan kani mefungwa ya next. Toka this week, niko late hadi next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next. Next, 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 next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next. Next, 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 next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next.